nadimsafi.com.
Nadia kasura kapole kenye upendo tangu ni kuone kipenzi cha wote una nyota kali acha tukuone
Sean on
the beat kujalia kila day baby na kusifia una neno na umetulia wewe mzuri my dear kweli Mungu kakujalia kila day baby na kusifia una neno na umetulia wewe mzuri my dear basi simama tucheze
Tulianza dance na wewe kaka kaka mchezo kaka kaka mchezo kaka kaka mchezo sahi tuna watoto wamejazwa kwa leso kaka kaka mchezo kaka kaka mchezo najituma hata bila cent kama clock maitha yako nikose me again kazi ya kupulizo na pia mdomo wen nikize hivi juu ya hivi ni terrain 10 tete 10 Sisi machizi machizi sisi machizi tunapendana hata tukue mafisi tunahatana tuseme mimi na kumisi ah tunahatana tuseme mimi na kumisi
kweli Mungu kakunyelia kila day baby na kusifia una neno na umetulia wewe mzuri my dear kweli Mungu kakujalia kila day baby na kusifia una neno na umetulia wewe mzuri my dear Mama tucheze Oyo yo 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 Oyo yo 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 Oyo yo 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 Oyo yo Acha nikubembeleze Oyo yo 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 Oyo yo 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 Oyo yo 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 Oyo yo Basi si mama tucheze